Yeah, we pray for the broken hearts. We pray for the flames. We pray for Malawi. We pray for the broken hearts. Yeah, M-Dubs, do this, oh God. Amen.
Hey, yo, and so Versace Sony. No le pelo bele kamoni. I know everybody's feeling lonely. Grief so sad, making protection so we hold hands. This is the meaning of frustration, praise and intercession. Coming like Timothy, the post exhortation. Patoka sitting at a dilogique, what a take, Kukala Potsamila Munyango in the Tantwe. Chofunika kutandi sana, kukwiri sana, kuchosela kupiki sana, kumaso kusekana. Poti ule kutunda bale siwe wopambana. Vuto litabuza usiku ngakalema sana. Litakukupeza utafata ukuchatita. Uli kupala utapana pise kufinita. Uli kuchachi kupembela pena ukupricha. Anali chidekele, enako nchita kubusiness si chidekele. Manyumba chikalile kuchikayo chidekele. Enako skuru kumunda mustreet chidekele. Osati wakufanji, Cyclone Freddy. Tikulila musisima, Cyclone Freddy. Oh, we cried out, Cyclone Freddy. Tikulila musisima, nisozi siku kata. Tikulila musisima. Yo, Cyclone Freddy. Unakanena kuti ukubwela tkale ready. Steady tikale chelu. Kupulu musami yoyo chida kakala chazelu. Olozina sipite. Unahabali hatu aluza miyoyo asana sasike. Matiku kokolo la makolo ngakale ana. Dani kada kapulu mute zake. Siweto manyumba ntaka ya wine upama peto pake. Chilala, hiwe zako zina yenta ifeo kutii wala. Tingo lila kulila mosa lekeza. Tima wanga sindu pesa. Deka deka ndi yangu landi ndani nkafuna kucheza. Lidia chan, divala chan, digo na bati sosa za pita. Futo landi kulila saizi siku fita. Ngati ndizi langu zina zika machitika. Mbuye chonde muti kururu kile machitidwe woipa. Musa ditenge sana kuseke faka desinte so chitika. Anali chidekele, enako nchita kubusiness si chidekele. Manyumba chikalile kuchikayo chidekele. Enako skuru kumunda mustreet chidekele. Usati wakufanji, Cyclone Freddy. Tikulila musisima, Cyclone Freddy. Oh, we cried out, Cyclone Freddy. Tikulila musisima, nisozi siku kata. Tikulila musisima, Cyclone Freddy. Oh, we cried out, Cyclone Freddy. Tikulila musisima, nisozi siku kata. Tikulila musisima. Anali chidekele, enako nchito kubusiness si chidekele. Manyumba chikalile kuchikayo chidekele. Enako skuru kumunda mustreet chidekele. Usati wakufanji, Cyclone Freddy.